Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha kitungue ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa kichuguni mzigo na toroli hadi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya goroli rangi kama unaoga mafuta oh my I don't lie.
Mama, see me.